yazanye amazi nzana urwagwa turanywa turasinda dushira n'inyota amazi tuyaharira inka urwuri rw'isine twitsimbye mwisinde n'itabi irishya ishyo ntitwagira ipfa bibe bityo nciye iteka amata matemba amata imifuka itemba ifeza ifemba ndabona amaso ngera mukunzi ungemurira nkoza nk'ukurera kubeshya n'ugufera feri ntazo nzi ntazo ngira iyo ndimo nkurora 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 umuhogo ntategwa ntegura nerura ndeka umutima uyobora umunwa
Nasanze biteretse amazi n'urwagwa nigana ingendo nsitaruko bagwa singira akabindi ku murozo utamba ishashu shesha kenge inzage ubugingo bwanjye mbugurana ibitovu n'ibitabi bitose check kuri mike indabukwa tugira izisa feri z'abatahira nahoze numva ndi nk'umwuhira ngihuza na ngoma y'ugutwi ndamuduhira banga ubwonko ubona ubuhehere ikirisho cyawe n'igisongo cy'ubitore ndakora siri byo tumvura bifore dukangira shyamba menye sitimu amajoro sisa n'icumweho ibihuha bimbaraho agatanda kabazimu navuga ibyo bita munsi ndakurasira ukanyimbuta nabishaka kuryoherwa nka fanbase ya mundi